full mocker. Seen a ex, seen a norma. Niko best, nime choma, nime oga. Pamba na piga safi, nyama na kula taki.
Niko on, niko form, niko job, niko show. Niko home, niko down, na kuwan, na kolon. I'm a bomb, I'm a storm, I go on for so long.
Motherfucker can't injure me. Yeah, 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 chupa kwa chupa. Vunja mifupa.
Aloniya cha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa.
Tunajirusha kusikucha.
Oh, chupa kwa chupa. Vunja mifupa.
Aloniya cha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa.
Tunajirusha kusikucha.
Mitungi ya shisha na nipu mosh. Muna kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Yeah, my gosh. Mitungi ya shisha na nipu mosh. Muna kama vinyo aje vitosh. Kumbuka konde kaja na posh. Sema unataka nini sasa. Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sindaga show za robosa. Unataka nini sasa. Nairobi o Mombasa. Bad boy konde na irombosa. Sinaga shoza robosa.
Chupa kwa chupa. Miuro kafari pupa.
Aloniya cha leo anajuta.
Chupa kwa chupa. Ukitaka mina ku.
Tunajirusha
kusikucha.
Bada
cha chupa kwa chupa. Unja mifupa.
Aloniya cha leo anajuta.
Yeah, chupa kwa chupa. Leo sina pupa.
Tunajirusha kusikucha.